Nelly Pamtunde,
vow with me now.
Sean Bling, I got you.
Everybody vow
with
me now.
Mr. Blue,
I love dead music.
When the hip hop is my conga face, name your Jackson. In it, Tunka Kawa Nae Monga Dyson. No kurapa wika leka mwaiche. Ndiawa yako ni talenti beba sana mwaiche. Elo rapa za kuyamba ni shafuna cheko fela. Yure people's choice kulipe cheka fela. Iwe skiu yako ni bambiri wa kumpira. Osan ferefe wa kamba nangu mfeke mwanga mwila ni bafeki. Bama funa niri pants. Hawa na mulungu njeba na mutana mans. Bama mfera mushe baka mfera cheni lila. Njine nsapacho ya chepa pantuba ni jakilira. Batifemu na panga, drama na panga. Koloko ni yavo batitaimu ni yanga. Navo bachi pruru njie bani konde ma. Batisiri saka leka paka bani konde ma. Bafi
Nshiro lesha kuri bambi. Ndo lesha muka punda kanyene teka nendi.
Kutala penenzo paya maflo. Manje wa nikonga Lionse kumasho. Vena bali leka but hip hop iliko. Don't stop now. Unga beko one soul. So I rap, rap paka chee nife. It is never over. Paka nika boshe shifwe. Paka nika tembe nule vama shipwe shipwe. I am still guru mwana isendi seife. I am never shy. I am never silly. My secret ni nagwila ya vaja ni ambili. I am on the hush, cause I know my goal. I am on the easy, cause I know I got it all. God got me, and I know hip hop got me. One day ni za rapping a country. Hip hop ya bad, wa moni itane daddy. Wafana wa zasila, wa rapila mapatri.
Nshiro lesha kuri wambi. Ndo lesha muka punda kanyene teka nendi. Nanalusho kupita.
Mr. Blues on the one twos.
We got the good sound.
Downloaded from ilovezedmusic.com.